waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
cilmi baaris cusub ayaa lagu ogaaday in geedaha ka baxa guud ahaan Australia ay u dhimanayaan si ka dhaqso badan sidii geedo cusub u kori lahaayeen, arrintan oo qayb ka ah kororka qiiqa kaarboonka. cilmi baaristan oo ay hogaaminayso jaamacadda Western Sydney University laguna daabacay joornaalka Nature Plants ayaa muujisay in geedaha ka baxa dhammaan noocyada deegaanka Australia sida kuwa laysku yidhaahdo eucalypt iyo kuwa ka baxa kaymo roobeedyada dhulbarxigeenka ahiba ay u sii yaraanayaan cimilada kululaatay awgeed. warbixintan kooban ayaanu ku eegayna. Professor Belinda Medlin oo ka tirsan machadka deegaanka ee jaamacadda Western Sydney University ayaa ku hawlanayd barashada geedaha ilaa 1990-meeyadii, waxayna ka mid tahay qorayaasha warbixin cusub oo muujisay in kaymaha Australia ay sii khafiifayaan marka ay geeduhu dhintaan, isbeddelka cimiladana wuu sii xoogaystaa, taas oo keenta inay geedo kalena sii dhintaan.
It's concerning because the increase in tree mortality suggests that our forests are under increasing stress, and that's likely to have impacts on all the things that we rely on our forests for. So,
arrintani waa mid walaale sababtoo ah kororka dhimashada geeduhu waxay muujinaysaa inay keymaheennu cadaadis ku jiraan, taas oo saameyn ku yeelan karta dhammaan faa'iidooyinka aynu leeyihiin keymaheennu, tusaale ahaan noolaha kala duwan ee ku nool, hooy u ahaanshaha xayawaanka, kaydinta kaarboonka iyo soo saarista alwaaxda. dhammaan waxyaabahan ayay kaymuhu muhiim ugu yihiin, ayay tiri. cilmi baaristu waxay soo xigatay xoogo 83 sano laga ururinayay in ka badan 2700 oo goobood oo kayma ah, waana markii ugu horreysay ee la adeegsado xog laga ururiyey qaaradda Australia oo dhan si loo ogaado inta geed ee si dabiiciya u dhimatay ee aan u dhimanin dab ama goynta kaynta.
We've looked at how that rate of tree mortality has changed, and what we've found is that it has increased over time in all of the forest types that we looked at, and we had data from
waxaanu eegnay sida heerka dhimashada geeduhu isu beddelay. waxaanu eegnay inay markasta dhimashadu ku sii kordhaysay dhammaan noocyada kaymaha ee aanu eegnay laga bilaabo koonfurta Tasmania ilaa Northern Territory, dhammaantood waxa ay muujinayaan koror ku yimid dhimashada geedaha. taana waxaanu la xiriirinay kororka kulaylka ama heerkulka, dhab ahaana waa natiijada isbeddelka cimilada, ayay tiri. cilmi baarista ayaa muujisay inay dhimashada dhirta ugu badnayd dhulalka engegan iyo kaymaha ciriiriga ah. sidoo kale cilmi baaristu waxay ogaatay in xawliga ay geedaha cusubi ku korayaan uu ka hooseeyo xawliga ay geedaha da'da weyni ku dhimanayaan. cilmi baaristan ayaa ka dab qaadanaysa daraasado hore oo muujiyey in kaymaha Australia ee dhulbarxigeenku ay ka digan rogteen inay kaydiyaan kaarboonka, beddelkeedana ay lumiyaan ama ay sii daayaan nooca kaarboonka ee carbon dioxide. taasna waxaa sababay dhimashada dhirta ee badatay oo markaa kaarboonkii ay kaydinayeen hawada ku sii daaya. Professor Leslie Hughes oo ka tirsan jaamacadda Macquarie University, la taliyana ka ah guddiga madaxa bannaan ee cimilada Australia ee la yiraahdo Climate Council, ayaa sheegtay in ay tani tahay arrin aad walaac u leh.
Unfortunately, in many forests, they're actually producing more carbon than they are storing. So when we lose trees, it's an example of a positive feedback, unfortunately, to the climate system.
Nasiib darro, kaymo badan waxa ay marka geeduhu dhintaan sii daayaan kaarboon ka badan kan ay kaydiyaan, isbeddelka cimiladana wuu sii xoogaystaa, taasina waxay keentaa inay geedo kale sii dhintaan. waxaa markaa la galay isdaba socoto ah in ay cimilada xumaatay dilayso geedaha dhintaana sii xumaynayaan cimilada, ayay tiri. kororka dhimashada ee geeduhu ma aha mid u gaara Australia, isbeddelo kuwa la mid ah ayaa ka dhaca kaymaha kale ee adduunka sida kaymaha Amazonka. si kastaba ha ahaatee, maadaama Australia ay leedahay noocyo kala duwan oo ah deegaan iyo cimilo isbedbeddel badan, ayay cilmi baarayaasha sida Professor Merlin rumaysan yihiin inay Australia tahay meel adduunku uga cabir qaadan karo fahmidda isbedelidda deegaanka ee adduunka.
One thing that concerns us is that the data that we use have mostly been collected by state forest agencies. And with the shift away from native forest harvesting,
mid aanu ka walaacsanahay waxa weeye in xogta aanu isticmaalo inta badan ay soo ururiyeen hay'adaha kaymaha ee ay dawladuhu maamulaan, maadaama hadda laga digarogtay ka faa'iideysigii kaymaha dabiiciga ah ee ku salaysnaa goyntana, shaqo badan oo xog ururin lah ayaa istaagtay, mana jirto hay'ad kale oo qabata. Sidaa daraaddeed, waxaanu jeclaan lahayn in la sii wado shaqooyinka ka warhaynta kaymaha, ayay tiri. Dr. Bruce Weber, oo ah maamulaha fulinta ee cilmiga iyo ilaalinta hay'ad la yiraahdo Bush Heritage Australia, ayaa sheegay inay xogtani muhiim u tahay dowladaha iyo ururada deegaanka si loo barta, buu yiri, sida ugu wanaagsan ee kaymaha qudhooda looga caawin karo la qabsiga cimilada isbedelaysa.
It's a real call to arms to work out how we can better understand monitoring of this mortality going forward and to ensure that we have enough monitoring plots around Australia, whether that's with...
Tani waa qayla dhaan ay tahay in lagu ogaado sida aynu si wanaagsan ugu fahmi karno ka warhaynta dhimashada geedaha ee mustaqbalka iyo hubinta in kaymaha laga kormeero meelo kala duwan oo Australia ah, ha ahaadaan hay'adaha kaymaha ee hadda jira ama iskaashiyo cusub oo lala yeesho hay'ada gaara loo leeyahay oo ilaaliya deegaanka si joogta ahna u kormeera, ayuu yiri. Warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey Sam Dover iyo Sophie Bennett oo labadaba ka tirsan SBS waxaana soo saaray barnaamijka Soomaaliga SBS intaasayna ku eg tahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Soomaali.